Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare joy lewru mars hitande 2025 non bireten jenay yamde soki der maison de la presse bamako do jottino no do kabaruji du mor waygalo kanko noddirde Ibrahim Sanogo wonto oggi jamde to. So bami fallew Ramadan du nati yimbe hobbe mbeltano attabiyaji mudu en gori do rewde lando kanya fa yottayade no taguji mudu en gori kambe kristien be dubbe kollitiwide hande joy lewru mars dubbe puddi korkaji mabbe le majum be ngada hen juldeji kanya e do wujji mabbe gouvernement leydi mali ndi wattu jone be gonde wadde batu balde tetino kabaruji di kan hokkirede be gonde yidudo to e yottunobe kabaruji di wonno sembe kabaruji di min jogino do bete hande li bismillah modon e hedate en bien tan lew Ramadan do fuddi leledi meden di yolando yudi newno yottinde kedde de do non biireten yolando jabu duawoji meden kanya korkaji meden fu wattu jono ko heewe jamarnde fuddu attabiyaji muden mbayil tiki be dan ta ko jammani fa yotto mbayil timbe feno borde muden gori kanya nyamduje ko nande mudun fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko e Ali Sisse
le galle Koulibaly koobe beete hande ben do rewbe le didom kaaki wondi lootude tum tay wala fu nyandu mo be anni defude le nyaloma o hodon saabi dum korka
debi son alu
gila fudode korkandu e medali defude le nyaloma kikide tan min pudata defude e parade tacugol ngol so ne yimin defi nyaloma kay saabi sukabe be dubi nay e dubi joybe min kujata yaade luma han kasi doni kay kinoto haaju amma fu kikide tan def fudata golle on yaafi jaati e dudo Ramadan du
hono li galle mabbe to lewro Ramadan yo wakati mo yimbe le hewbe waytita atabiyaji mu em fayo tono gollirta e hore
den mi yahno golle wo tokundi 7h e 8h ka joni doma 10h ba 11h fadan yaltudi so mi hori ko buri hewde mi gaji to gendama mi jangi alquran fa so mi kujji yaltudi client mbe kay ngarata sona watu 10h ba 11h den watu la sara mi jipoto ka joni mi jipoto gila salfana yalla mi keba foftadi sedda
be me ande kesse de ana mata jati lewru korkaka yimbele hewbe nabbobe tombe le ndudo lewru korka zikri ngaji fayeto jande alquran o tamjiata na wada kulato sababu e jud mabbe rewde alla e wuditaade kulliji di jidaka le ndudo lewru
yido kabaruji fano hebe do bmm andi de do page facebook kanya compte x sidio tamani fande keddoto no lewru korka ndu wori wattu jone njaran le lumoji di en biyan tan jamar nan wonde yotta ton sanne kudde de furdu an jiya ton ko nayir bangal tamoro fa jottuda sikoro e ko nande mudo fu an yele de do nokkule be darta sodobe kambe jagoto wonbe tonbe hono godo lumo wori fa kebe famtar ngare kede ko mini Ali Sisse min pouni on do hen
lumo sukuni kurango ana hew pep yimbe safa motoji faye to yimbe lan jeyebe do kulantireji mu em ka wawa sende de fe client en keppube ngardo somade somaji mu em ko defirta nyandu mu em ko tacirta korka ana wondi termude don kedo den yoga e mabbe
korka kanati ko chugu kudide ngabbi lew Ramadan kanye lebbi goddi di ngalta chugu kudde godde atan ngabbi ko antunta tan ngabbay misala tew kanye jaba fu ngabbi wattu jono sende
so yoga mabbe kam en kan holti wiide puddode korka ka ka tiddala fu matayi e be keba riwoyde haajeji mabbe no be jidiri wobbe kam en kan holti wiide cugguji di ana tiidi san hikka
magalefu
so gongalaw mi kam matayi cadele fuf
be kebe
le ngodo soifa ana yimbel gondube domondirde yeso yimbel ciottobe tamuro fayoto dablini dido kulantereji didi korobe wawa yaade ciagal mudum feyi wakat no warta fa tacca korka mahma fofana yo dab bonjaya yo dom dablini
vraiment nima
e nabine chogu kudambe mi sotto do jabbe kanye polle bodeje arandini client ngaban garano wattu juno client ngabe tanni koyde ne lewru du fudannonde client ngabe ngari sanne chogu wadi
le choro nange e do kita yimbe ana yie tampere e tinnare tawere tampere korka ka ka fu julabe fayato client embe ka ana wada dom ko wayi fu yalla korka ka ka ana hebo wadire mi
kambe dum woni chrétien be dubbe kollitiwidu korko mabbe balde debbe dum fuddi dum woni le joyi lewru mars ndu nyaloma hande no le dedo balde debbe kambe chrétien be ngaran wadde juldeji mabbe kanya korkaji mabbe fa yotto sadakaaji ko nande mudum korko mabbe ka timmayam falli sappo e jiddi lewru avril dum woni kanko lamido chrétien li adnaaro Allah ndu fu e mangal mudum mo noddete pape François o wadi noddango fewde e yimbele makko be tinno tabo dido taguji wattu joni en garan halde hono gouvernement Imad Radji dibe gonde wadde o do boto balle tete puddudo kenyen do bomako do timman alkamisare de ko nayri bangal no be dokkirta kabaruji mabbe dum be gonde halande yimbe yottinobe kabaruji be kanya fa yotto yimbe lo huminibe kabaru no be jiddirta kabaruji mabbe do ande kesede kanya ko nande mudube be gonde jenginde balle tete non be kolitiri wide koni faana mudu fa jewto yalla hono be kan hokkirde kabaruji no leedi maldi jogiri tid Allah nyalawm hando tawbe le o do boto do kolitiri beltiki sanne no dido golli je gonté wadirde kedden ko be cifido hen do faccitango Mamadou Samaseku
cette initiative du karo ane gouvernement o huna mu inisan sabu lotto sababu be ndenta di metto ndere haklaji anda dun hono totude kabaruji jama o do kortal no halata de sababu hawritinde kala kaaki nawturte di le humputingu so yo humputingu wawa ko so yo ngol mule gudir damu de ma de lamu e fere mu de do jande na jogi nafa sanne o dan de minen na kuni be kabaruji be lotto sababu mun be doro famu be doro anda dongal jile gudir amande kayru gouvernement kado anena han jati yettede bangal kala ko tayka ido watoji di lettugul ko baruji gouvernement
communication gouvernementale
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu joni en biyan en baran memde don kabar ko nayri bangal haddugol bibbe robe taydi wiide Imad Radji na gonde wadede jama nan wonde hokkede hakkilaji lobbi fufa handen ko nayri bangal haddude bibbe robe don yaray ciagal fi lilidi malindi be bisa jewile temedron fu atawon suka robe chapande jattom en janiyom be haddab don suka robe dubi sappo je fa yotto mobe be dubi chapande nay e jenay no be kulitiri wiide le Imad Radji hakkeji robe ko no data wi mars ko wattu joni mi memi gol do dum woni ko nayri bangal haddugol bibbe rewbe dum min gonde memde wattu jono fa kebe famtare ngare kede ko min Ali Cissé mon pouni on do hen
Lewi kanko madame Kouyaté Gundo Sissoko secrétaire général Kafo ngoldo lugagol edo adaduji kolita le hitane 2018 tugi do mudum
je note tout d'abord
le arande funi yodon fina tawa non wakati jidu habido talka ko buri hewde jamar ne fu rewana fina tawa mudum wakati jida tan en gonduda be jati watta so ngada haddugol be robe tayfe andana kutteji ko tongi do en
l'excision
le cercle diré analisa halidi amendi pour fou région Tombouctou dugol rewbe yo hun ngaten to san Maryam Touré yo gollono no kiddo gollirgal kumani do wadde Imad Radji fa yirwena rewbe suka fa to galle dire wonko o facintin tamen do hem
c'est
vraiment hadu rewbe yo don tid Allahji mawdi non ko burewde jamande fu jangay anda kutteji ko dum way wadde
consequence de ces pratiques
hay kolokani ana le region kulikoro haddugol rewbe to ka yari cagal san le do betidi dum sabi Imad Radji di ONG ngaji kewdi wadi le on do nokku fewde e majjum nam holitiri wida madame Jara Fatoumata Traoré horojo gollirgal kumani do yirwere rewbe sukabe fayato galle kolokanito
nous avons mené des campagnes de
sensibilisation ngadi madraji hokkude jamande hakkilaji lobbi li lamu kolokani fu e mangal mudun jaleni bele dugu goddi tondi mi joddini ko yata pelle temdre chapande nay e joyi kande habude dido golleji ka fa handel ko dartete ko hewa
mais ça se fait de façon timide
hejo kado haddugol rew gouvernement o kan goldibe mudum itti dum le leedi amendi tawede majjum fu yoga e kaltida be kan en ka holti wiide dido dabreji ittaadi ka darne mudum mata kasan rose dolo e goto e le faddene mino dirta wildaf le leedi amendi
a cause de ce programme
sabe godo hejo wala fu jagoto do halde dum humini be kabaru dina jan gondi e faaba de min yoga e chadelde gado be godo habu fu dokkindirta juude yalla o do tid Allah ana hebene jogal
kaltida be kan en ka fu ala si san ko sariya wol fu wala le leedi amendi le nyaloma hande o jukko haddugol rewbe
sikrab do ngartin haddude betande do kabaruji di min biyan kala kaja noddude sijo tamani fu numero amen o mun o ngada chapande jeede jeegom chapande jeena e jetti chapande juu e jeegom chapande juu e jeegom so lan do jabi hono ko bidon huncine hore fu min jawan yalla hon dum hani huncinirede hore ko yaawi hono be keba hitnade journal ngal be numero amen kuna foni dum won momino dirto service kuna foni o mun 37321 kawajum senator on feso bu no gay kali cfa telephone modo de wato so kitnodo dido kabaruji fu fi e mbudu tacetake kiriti modo no fadinje fi no ko nandir on no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meɗen nde waran memde rewɓeele dogotoro en mbi micciteɗen wiide ko sakiti ko fuu rewɓeele ɓe ana nayiro banggal ɗiɗo golleji sanne so tawma woɓɓe antoon janggam fa goɗɗo yo woɓɓe antuda tawan janggata fa goɗɗo yo ɗum e tawde fo jamare sawrte nde kay hakkillaji muɗum ana fecci sanne hono dogotoro en rewɓe gori ñalawma hannden o le immadaraji wi mars ɗum woni ñalawma keƴƴinaɗo rewɓeele li adunara allah ndufo e manggal muɗum mimi kabaru ɓeɗo rewɓeele golloɓe le cuuɗi dogotoroji ɗi fa keɓen famtare gaare keɗe ko min e Mamadou Sama Sio ko min pewni on dow hen
meeɗa heɓde tellaji maga ƴewtugo gorko wonande debbo e ley ko puɗɗum golle worde joni sifaji idi mum jiimi ɗumne wona fewi ley maliɗo yewtu Dakar to suka jokolema duuɓi noga e nayyi salike fewi debbo ƴeewmo goɗɗo o yo mobbo kanko dun noona kan noon ko jaɓa fewi debbo ƴeewmo
oɗo yo debbo cawrowo ñaw coofe hôpital pongé ɗo Boumako ɗo docteur Aissata Sama Seku kañum tan woni debbo cawrowo oɗo ñaw le ñalawma on wawi sawrude ko yaata yimɓele noga hen worɓe kañe rewɓe
nden wattumo pongé na yirwi noon sanne golleji amen no kewi noon ka joni dunkenɓe heewi Boumako ɗo e ley kedde leydi ndi nden noon golleji amen ɓuytike sanne ka ɗum foof tawede alhaali noga yom ñawɓe ɗum ƴewtata ñande foof
oɗo gorko jambirteɗo Ba Aissata Sama Seku kañum sawrotamo o holliti wiide safari on du ana moƴƴi o jooti ɗum no golle muɗum worri
o fuɗɗi sawrude kam ene wara lebbi jeɗɗi fa jetti hannde gilappuɗumi kay no samti joni waltini hakkille am ka eko garnomi ko hakkille an jaati immi noon saabi ñaw o no wawi wiide hannde rewɓeɓe no hanni jaati yettede eɓe andani golle mabɓe
hono docteur Aissata Sama Seku no rewɓele hewɓe wattu joni o ana golla golleji dogotoro yaku ko worɓe andira misal oɗo Mariam Sako andan ɗo ñaw ɓerɗe o hollitiɗo koni fana makko yo hokkude jamarde cafaji lobbe
so neɗɗo dogotoro ahan latade ñawɗo ma gogo ñawɓe garɓe ga ene ɓe yo yimɓe muñoɓe kam minen ɗumno en mari muñal saabi ɗum hasinta sanne ley golle amen o hettinade yimɓe famminde ɓe waltinde hakkillaji mabɓe min famodiri sanne e ñawɓeɓe saabi koɓe kasidini ko gaɗallamɓe ɓe
no cafaji rewɓe worrino hakkillaji jamade ana fecci so woɓɓe kollitiɗe ɓe nangguirta ɗum sooboy woɓɓe du wona noon mbiri
worɓe ɓe no kinni oɗo golle o jawmuji mabɓe ɗum no dullaka ka rewɓe nan jeebomi yo rewɓe ɓe kinno ñawɓe mabɓe ɓe mino worɓe ɓe kay e ñeñal min kinniri golle amen o saɗa jogui kalisi kewɗo a sawrete fa gasa ka wona fi noon ɗum wurodi to rewɓe ɓe ɓe kinni golle mabɓe no hanniri ɗum kam no mila wiide worɓe ɓe ɓuuri jogade sooboy dina rewɓe saabi rewɓeɓe na natti seeɗa ko ɓuuri kay yaade to worɓe saabi kamɓe ɓuuri hinnade yimɓe
docteur Mariame Djakite yomo debbo cawrowo rewɓele cowiɓe o haalino kabaru golle makko worri
ɗumne mila wiide hakkillo mabɓe worɓeɓe ɓuuri andude golle o dina rewɓe kadi wawi lata tun saabi rewɓeɓe ɓuuri hinnade kabaru muɗum saabi a fuɗɗan sawrede to debbo mutilaki fewi rimmude ndenno ele golle on wawi ɓamde reedu yahan e foftere tawi mutilaki fewi hinnade ñawɓe ɓe ndenno ñawɗo o tottete neɗɗo goɗɗo ɗum wela fay seeɗa
ɗum e tawde fou rewɓele ƴeewoɓe rewɓele cowiɓɓe ɗum heewa le kedde leydi ndi ko heewi rewɓele ɓe so ɓami fa ɓami deeɗi mbi ko jeeli tan debbo hono muɗum ƴeewa ɗum misala ɓeɗo rewɓele wonɓe nokkunodirteɗo Tumbutu Segu kañe motti
ga Tumbutu ga min gala fewi rewɓe gynécologue en tawrede juuɗe rewɓe min jiiɗi dina worɓe min torranmi sanne saabi minen jiiɗi tawi rewɓe ƴewatami ka debbo andanɗo ɗum no wala ga enne mi anda so kabaru jande no anda goɗɗum to metti toon gynécologue ɓe ka fuuwi worɓe min torranmi sanne worɓe tan ƴewatami koni ɗum no gumo yaade mabɓe ittude kaarle ma yesso mabɓe newata ko fay seeɗa
tawide wiide oɗo golle yaafa fou ɓeɗo rewɓe lana golle ɗiɗo golleji gaɗi noddango fewde e yeru muɗum heddi ɓe tinno nangga ɗiɗo ɗati saabi de ɓinguel adama ko a sela yidde fou a wawa gollude ɗum